onye nwụlọ gbamgbam ka ị na-akụ were obi Chineke na-agbago.
Aka wee na cha cha abịa n'okwu ego nwa ebu m ya ka banka banka America wanda wanda ọbụlife tata tata police kanta kanta ego m ga-eju tanka.
Onye nwụlọ anyị rute ego were obi Chineke nabata anyị o. Onye nwụlọ anyị rute ego were obi Chineke nabata anyị o.
Money stop nonsense. Ya mele njile conscience. Ele mi ilugo la azok. My abolo say make sense. Abo ame 1.10. Hego simu death sentence. Abo ma atu e gunwa. Ngeti myself first. Acha ome baye no bele film. We don't play with me. Abo m the type you can resist. And they made too much. Ya nwe mu men. Ya nwe mu jeez. E ga bulo kanta feet. And then get the negri seat. Kaya wado wa mbede. Ufa aku mekene. Alo be ma no janka na. Kupa nulu me gugene. Ifa abule gungene. E jame zengene. Ne kunyo kala top boys around the world nekene emakwa emakwa.
Onye nwụlọ anyị rute ego were obi Chineke nabata anyị o. Onye nwụlọ anyị rute ego were obi Chineke nabata anyị o.
Tete,